Hey DJ Lighter.
Hello? 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 Hello?
Oya wewe zenu mimi sijui kutongoza washini pitisha na mwaga hela.
Eti ni semen sisem, tu semen sisem. Ah, uyo mto, ana utani, kasani, mama. Aye, body.
Hold on, hold on. Keep calm, keep calm. Come again.
Chatuni waweke wazi mubaki na mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waiteni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza. Namwita yo baby, kumbe nayo na baby. Oh, unemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Oh, siwezi.
Wona ni choni, maisha mafupi ni simple.
Kupenda pora ni mpende mama yangu kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu.
Kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala kasama kwenye penzi utwala badala kusaka miamala.
Toka neti pesa, sana pendeza. Na tena na enjoy, na wanangu paombo.
Waka mtina soma, na kamwili kana nona. Ye mwenyewe si unaona yani, aina sema bora.
Bora ni
Mwaga hela. Oya mwenzenu mimi sijui kutongoza
washini tikisa na mwaga hela asante 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 asante.
Shamba.
Allô? 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 Allô?
La fight!
Edge Mikey.
Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana,
afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
Ili kati nyonge sana
tajiri, kuna dudu tajiri,
wajani agize bombe nyama
tajiri, kuna dudu tajiri,
ya bebe ziletee sabani
tajiri, kuna dudu tajiri,
tajiri ya taripa bwana
tajiri.
Nilikupiga simu chahi kakata, nikakutia timu nyengo nisija kupata. Akili karuka wazimu, takulaje bata, we ni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo, 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 halo. Halo? Halo?
Kanda unaga mabozi,
hauna mbamba.
Unaga mamlupu,
hauna mbamba.
Kipa uozi,
hauna mbamba.
Kioza unuki, tulika kinyonge sana
tajiri, kuna dudu tajiri,
waja tuwa gije bombe nyama
tajiri, kuna dudu
hey. Anangu wazimike jama
tajiri, kuna dudu tajiri,
tajiri ya taripa buwana
tajiri, kuna dudu
hey.
Tajiri
asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Hey, mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Hey, 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 mwaga,
mwaga.
Jamani mwaga.
Na wanangu kina Tino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula madani. Ilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Kwai, ndo ikapita bebe fani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by show,
shoka.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu eh. Halo supu 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 supu. Aye. Niseme ntiseme
Jema.
Niseme ntiseme
Jema.
Uyo mtu ana utama kasala ma. Eti ni semen sise,
ni
semen sise,
sema.
Uyo mto anauta kasa mama. Aye, body. Achi no wena ma. Oh, papi papi no. Aboy wena ma.
Bati shengo masasema tafe. Leo, Jaiva, away, unjan man, go away jealous man, ngakuleni femelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away jealous man, ngakuleni femelo ya, stay away man, you better go rest man, sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimtosa.
Eti ni semen si semen
Jema.
Kata, Kata, Ma.
Aye, Bad. Achino wana man. Push. Papi papi la. A boy wana man.
Menka shida jini Brazil you. Tujikonge usijali wanaki wambea chapa muziki wote tucheze.
Chewy,
Platinum. Esto que es, baby.
Maswali mengi kwa weita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa weita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kuna upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Kimbo liko wazi sema nitakubali.
Ati unantaka, eti unanipenda. Unantaka, eti unanipenda.
Staki tena maswali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Kimbo liko wazi sema nitakubali.
Unamtaka, eti unanipenda. Unanitaka, eti unanipenda.
ni pesa za mawazo. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Na unataka pesa,
jochukue.
Ume umesha zileta,
jochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
jonikue.
Camera.
DJ Love.
Peter.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah. Mm-hmm. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me. I'm single. You know that I'm single. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single. Ladies, I'm single again. I'm single. Who knows I'm single? What me mean, I mean. It's so hard to say bye bye, say bye bye. Cause my dream was to love you till I die. And I know I'm gonna miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama, you thought it was games, mama. Ooh, not for me. Maybe this love not for me. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again.
Ah,
karatasi yeye minachojua pesa karatasi yeye minachojua pesa karatasi yeye ni maua pesa karatasi yeye ni maua
wale walosema utoboi leo wako wapi
walosema
Mapite kule, mapite kule, 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 mapite kule Wale walo sema utoboy, leo wako wapi
Walo sema utoboy, leo wako wapi
Mapite kule, mapite kule, kule, kule,
mapite kule Sisi somilima, tutakutana Sisi people Tutaonana sisi sio milima tutakutana tukiwa kama people itaumana umana ukiwa tu sumu kwenye jambo la tu kambali mume wangu tu sumu kwenye jambo la tu kambali Nara. Ule wa mbele ya madui za kura
Ule wa mbele ya madui za kura
Ule wa mbele ya maesi za kura
Ule wa mbele ya maesi za kura
yeah. Una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na bebe Ina minyama tukuachie mwenyewe
Hivi una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na bebe Ina minyama tukuachie mwenyewe
Hivi una akili wewe Sina chaji kweli Yani uko na danga Lina miela tukuachie mwenyewe
Hivi una akili wewe Sina chaji kweli
Nara, ule wa mbele ya madui za kura
Ule wa mbele ya madui za kura
Ule wa mbele ya maeksi za
kura Ule wa mbele ya maeksi za kura
Shuti kila kitu watuoni Tunavyo kula batai watomu Sisi sio lebo za watu komu Bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni
Sisi yao, sisi yao Sisi yao sio wengine ni sisi yao Sisi yao, sisi yao Sisi yao sio wengine ni sisi yao yeah. Mbele ya madui za kura
Kule wa mbele ya madui za kura
Kule wa mbele ya maeksi za kura
Kule wa mbele ya maeksi za
kura Uchovu wa siku nzima Nafsi nataka nipongeze Mwakirie mtima Wauni wangu jisogezi Shogolosa Unga unga mwanangu upendezi Ukitongosa Funga munda mtoto kamkolezi
Ah, shetani amepika Leo nani nichunge niliyoko anawika Ah, DJ ya chasifa Nizo mambo ni chocho tacha na speaker
Oh, salome, salome
Need a Betty on a Yashante. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're not the naughty. We're not the bad. I'm not the naughty.
We're not the naughty.
We're not the naughty. We're not the bad. I'm not the naughty. So let's go party. Mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Moyo nyumbani staki kuwai. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe paka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe paka suboi. Niwe sijitambui. Akanya
sound happy. Baby, Danny, Papi, sound happy. Danny, Papi, sound happy. Baby, Danny, Papi, sound happy. Danny, Papi, sound happy. Baby, Danny, Papi, sound happy.
Wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu kiti. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza.
Khalifa, so va chai pela ngati Chris Brown, physically fit, u shake it up, u pisa kama pela maga puya lanta, tanga ne senti, indanja, so va chai pela ngati Chris Brown, physically fit, u shake it up, u pisa kama pela maga puya lanta, tanga ne senti, indanja, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's ninja, I'm a police. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's ninja. Let me solo, I'm always Khalifa. Kusova chai fela ngati crispa. Kupizi karipi, kushake it up. Kupizo kama fela maga puya lanta. Tangane same team, indanta. Kusova chai fela ngati crispa. Kupizi karipi, kushake it up. Kupizo kama fela maga puya lanta. Tangane same team, indanta.
Watako, Mwakao, Taito, Washabush, Tanjato, Napakush, Japango,
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Isinja, eh, I'm a Purisa, eh. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Isinja, baby, solo and I'm always Khalifa, eh, 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 Kama fela maga puya lanta Tangane senti, indanja Kusova chai fela ngati crispra Kupizi karipi, ushai geta Kupizi kama fela maga puya lanta Tangane senti, indanja
Wendo kitumbua, wendo sambosa Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa Wando mwisho aregi, wako nimweka nuka Wando kambia nana zuchu, siyo kwelio na zuchu
Wando kazi kao, sisi kutuchaji Wape kole yao, wana tuanga maji Na ongeze bibi kwenye urokaji Tuko teni jibi penzi fulu chaji
Fanya wanyama kwa nuka Kiku kinyanyo kama unatupa Yani wanyama kwa nuka Kiku kinyanyo kisha kanuka Mikwa chana na wayo Aki chitaki ni Kwa chana na wewe Chitaki ni Mchana ni kupe tango Siku nizi swataka Kwanze fanyo mambo Kabla umeme wachakota Mapenzi mweze kiwango Na umejali otalanta Na mjani jua kwa tango Atoki mtu kwa mkapa Yeah Amuli chichi Amuli cha Kamu yo ti Nimeoza je sasa Amuli chi Amuli cha Kamu yo ti Na kuwacha je sasa
Wana kazi kao sisi kutuchaji Wape kole yao wana tuanga maji Na ongeze bigi kwenye urokaji Tuko teni jibi penzi fulu chaji
Kasi fanya wanyama Kiku kinyanyo kama unatupa Yani wanyama wanyupa Kiku kinyanyue kisha kanuka Mikwa chana na wayo Aki chitaki ni Kwa chana na wewe Chitaki ni
Yeah, nah, 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 nah.
taga sipasha kipakabiti akacheze nikiona sura yako najionea kasheshe kata simu tuko sai niondole kasheshe chonde chonde ala ala tia eti ala tia eti ala ala tia eti sipashe kima kapiti oh, no 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 no
Eti ni la, ni mlaye nani? Wakati pesa nimeshika ukubwani, nilale kwa usingizi gani? Wakati umaarufu nimeupata ukubwani.
Na ukiutaka mtu, mtu na tumbezi wa kifu. Kama tamu tutu gitu kikuja bende miguju.
Asa waonyeshe kanchu pali nye mwisha ba. Asa tukisha Eva nyaka una mwanga ma. Asa waonyeshe kanchu pali nye mwisha ba. Asa tukisha Eva nyaka una
mwanga ma. Yama ni sisi ni walevi. Tunakesha ba. Tunatumia hela baka juwa lianzina. Ama kombe Benga meza za inzi Kwanza kwa na ushanga Menyewe tunakikao 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 Tupishe bana Tunakikao Ondolekele Tunakikao Tupishe bana Tunakikao Tunakikao
Hey DJ Lighter
Tumebarikiwa tumejipata Tumepumua bila kodi tumejipata Tumefanikiwa tumejipata Tumeridhika na maisha tumejipata Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Oya sisi hapa watoto kiume Hatuna gandanda Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Oya sisi hapa watoto kiume Hatuna gandanda Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Sio yule, sio yule, sio kifu, sio njaa wala majukumu Do mama Tuna mwakia nani Mwakia nani Tuna mwakia nani
Tulune mitchol mara still sendanan ngithi noma kuba rap mara still time plan Agathe waba gena na mapos Yesa ngama fans kuse kome na maroch Kipa na mawi kele tisale na mapon Ngithi kipa na mapon goma java no roboto 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 time free Big bag in the SUV Said I'm out this world but you into me Said I'm from South Town but I'm in TZ Roboto roboto time free Said I big bag in the SUV Said I'm out this world but you into me Cause I'm from South Town but I'm in TZ
Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Sio yule, sio yule, sio kitu, sio nga wala majukumu Domana
Kateni tu nilibata zama za kale nshainyika
Sana
Kateni tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Sana
Kateni tu nilibata zama za kale nshainyika
Sana
Kateni tu mininjoy huko zamani nshaumiswa
Masha mafupi pipi Ukikunja kunja sura utazeaka Usikunja kunja sura utazeaka Usibane bane sana utazigwa nalo Enjoy, life is too short Eti baby wangu wanivuruge ubongo Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa
We, sio kwe
We,
bia tam
Asikwambie mtu tutu, bia tam Bia, bia, mitungi, bia tam
Aye. Be a tam. Asikwambie mtu tu tu be a tam. Be a mitungi be a tam. Aye.
mami nawe unaminya wangu moyo unaminya mami nawe unaminya mama mina mama mina we
Nice. si baridi. Nataka kukuona, kuja unifariji. Nimechoka kukesha kama popo popo, kama popo popo, kiso popo popo. Nimechoka kutanga kama popo popo, kama popo popo, kiso popo popo. Na baby you be proud, say you got my number. Oh yeah.
Yes, 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 yes kato kidogo.
Yesa, 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 yesa.
Kidogo.
Yesa, yesa, yesa.
Achino wana man. Washi wana man. Why you wanna man? Why you wanna man? Papi, papi, lo.
Come excited.